nyagara director kapo genidi pami adi dabreji pawide do sakugol nyaw coronavirus on hokkude mas ngaji tati suko lekolfu dum wadi noga jeddi lewru me jabbe nondu lay bottom ONG gas wadi le gendendi mamadou oumar traware jubbino golleji programme d'engagement civique ONG gas mali
parce que
minen balle société civile kina min gatana hakkilo denago sukabe dum wadde min gadi o batu joddade e balle jalleñi do kabar mudum min kolita jamare nde bali kuminaji gendendi kolitiwide ananisidi ko aadi yottaki temedere li temedere hore mabbe kolitiwide masngaji ndokaka sukabe lekkol ko hejjata ka fu etawede de bali kuminaji jetti teddinagol woddindirgo sukabe lekkol leccudde lekkol di hakke metre goto martin kasoge horejo walde wotere e de bali kuminaji banyagara sarabe kanyen ummi dari ndartinde sukabe mobben masngaji sobana dun lam okay wala fuko wadi faadu gonden joni do kolitinde wide cuddi lekkol di ndokaka masngaji kanyen zel hydro alcoolique ngaji ka damde cuddi lekkol di ka kilutirde juude njo inama de kapo holitino wide le classe fu sukabe lekkol noga e njoyon tawete suku gor fu joddo do table goto dum kay teddinama di halaji directeur kapo banyagara do holiti wide non di gorde ka fu etawede e wi makko joddo halaji ana gunde wade da hakkunde golledibe fa cuddi lekkol gennendi ko ke zel ngaji hydro alcoolique lamin traware directeur kapo banyagara le ko hasin dina holitano mo wiede suko lekkol fu hokkete mas ngaji tati wattu joni o mas ngaji min kebidi kejjata sukabe fa got fu hokke tati dum wadde tafon min doki suko lekkol fu mas goto eden gondi e dartude fa ba mu ye gollidibe di dabareji goti bangal cellal woni bamadi le cuddi lekkol sappo e joyi e gube gombe le gendindi fu etawede horebe ONG gas mali jetti dabareji bamadi yalla lanyugol nyaw coronavirus o ana sakke eden gondi hande le cuddi lekkol goto jangobe class jeno ana gondi e jangude min taykitake dabreji bamade fa nyaw o sakke ana gondi e tiddinede le di cuddi lekkol me ji dabreji di bamama le class uji di
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani al musaddam